kiangasha nikamalika. Echi wanko zile chona chikankwata. Waba wando jiwe uroko kwa huko kakora.
We'll be right back.